Song in the beat.
Walingo lupale,
Oluisi wakula, e wakula.